arobaini wamechopwa hofu viumbe jamani wa umani mchako malini ili roho zao zitue masini wajipa uongo mengi kubaini wamechopwa hofu
Pacha, nina wasubua, wanatapa tapa, tapa.